on you.
Me number seven.
Lelele.
Me number seven mania.
Lelele. Lelele.
Piti la gobo manyota Bishu wakona wadandia Yapo nyishotu na famia Nipe kipaza mzuka Nipe mpepe na moka Memsizi na wafagia Waulisi wanatudua Sina mabawa na luka Mnini sicheki na shuka Hawa piti na wakazia Kazia, kazia
Wemi namba supply Baba Fenty
Lelele
Kiriza masera Mudo kifika tunatafuta gaera Mnokonoko mbea Ata waswa asipo kugerea Tupisi ndiyo damu ya masera Na misi wazi nikizi sakaera Na hapo bado janijua Wakia gani lizaliwa Luga ngapi na ugea Unafosi kunijua Kama vile unanijua Usifosi kunijua Logo janja utaumia Nina joto kama jua Ukinigusa utaungua
Lelele 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 Lelele
Kaina maina manai Sip shankai Dani kainu kainu kanai Sip katai
Alo mi namba sela media.com una balawe yeah.